Nate Production.
Yeah. Nguvu B. Aha. Petro Zamio.
Goto miso. My lover, goto miso. Ayaye. Goto miso. My lover, goto miso, baby. Goto miso. My lover, goto miso. Ayaye. Goto miso. My love go to me so baby. What wana etaja kasalamu? Baby. Karemo kapole mwendo wanidamu. Nime mpenda sana. Penzi mina we baby. Anabonga mambo tamu. Chakula yako fan baby. Anapika chakula tamu. Nime mpenda sana. Sikasiriki na we. Nimempenda sana, misikasiriki na wewe. Sitatoroka baby, wendio wangu kwangu dhahabu. Nimempenda mpenzi, wewe kwako kina katabu. Baby galangalau, nikuwe na we baby karibu. Nimempenda sana, nimempenda sana. Goto miso, my lover goto miso. Ay ay, goto miso. My lover goto miso, baby. Goto miso. My lover goto miso. Ay ay, goto miso. My lover goto miso, baby.
Forever I'm with you for a life. I start to go down, no go light to your eyes. Hey, hey, the way you me tight on your arms. You damn me so crazy, I can only see. You are bad indeed, you make me feel nobody. I wanna feel that pulse shake on your body. Chuta mainuka nionyeshe mambo. Fanya ulivyofunzwa na mama wa kambo. Guti, 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 guti. Sali, unataka nini sasa? Kukuza mwendo wa kasi. Chunga kupatwa na ajali.
Goto miso, my lover goto miso. Ay, ay, goto miso. My lover goto miso, baby. Goto miso, my lover goto miso. Ay, ay, goto miso. My love go to me so baby. Akina mainuka girl. Go to me so. Akitembea si mama mpenzi. Go to me so. Misikuwa chika mwe. Nitakuwa manawe. Nitapigania kama American ninja. Jaber maler. Akuru maler. Iber make. Baby. Jaber maler, akuru maler, iber matek, baby. Joma kali migi atakak. Awana discipline, baby wamelak. Kelele migi wanapiga kama batada kwak. I love you, I need you. I love you, I need you. Goto miso, my lover goto miso. Ay ay, goto miso. My lover goto miso, baby. Goto miso. My lover goto miso. Ay ay, goto miso. My lover goto miso, baby.
Mbale massive. Ninatuma salamu kwa Mila the Don, Maliko Hima, Collins Jakelo. Yo yo yo, ni Nguvu Bii.